Abafilipi esura nya. Kale baganda bange benjagale nnyo era bennumirwa mwe ssanyu lyange era mwe ngule yange. Abaagalwa munyurerenga bwe mutyo mu Mukama. Negayirira Eudia ne Suntuke bassekimu mu Mukama. Era nsaba gwe mukozi munnange omwesigwa oyambenga abakazi abo kubanga baakolera wamu nange omulimu gw'okubunyisa amawulire amalungi. Abo awamu ne Kerementi era n'abakozi bannanga abalala amannya gaabwe gawandikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Musanyukirenga mu Mukama bulijjo. Nziramu okubagamba nti musanyukenga. Abantu bonna bamanyenga bwe muli abakkakkamu Mukama ali kumpi okujja. Temweraliikiriranga kintu na kimu naye byonna mubitegeezenga Katonda nga mumusaba nga mumwegayirira era nga mumwebaza. Emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwaffe ginaakuumanga emitima gyammwe n'emyoyo gyammwe nga biri wamu ne Yesu Kristo. Abooluganda ekyenkomerero, ebyo byonna ebyamazima, ebisibwamu ekitiibwa, ebituufu, ebirongoofu, ebyagalibwa n'ebyettendo bye muba mulowoozangako, ebyo bye nabayigiriza ne bye nabawa, ebyo bye mwawulira njogera ne bye mwalaba nkola era bye mubanga mukola bye mubanga mutambuliramu, olwo Katonda ow'emirembe anaabeeranga nammwe. Mfunye essanyu lingi mu Mukama kubanga kaakano nga wamaze okuyitawo ebbanga ddene muzzeemu okunfaako. Kyamazima mwali munfaako naye mwali temulina bbanga. Njogera kino si lwa kubanga nti ndiko kye neetaaga kubanga nayiga obutajulirira kantu mu buli mbeera gye mbaamu. Manya okuba omwavu era manya okuba omugagga. Mu buli ngeri ne mu mbeera zonna nayiga okukkuta n'okulumwa enjala, okuba n'ebingi n'obutaba na kantu. Nyinza okugumira byonna olw'amaanyi ga Kristo gampa. Kyokka mwakola bulungi okunziruukirira mu kubonaabona kwange. Era mmwe abe Filipi mumanyi nti bwe natandika okutegeeza abantu amawulire amalungi nga nva e Makedoniya, tewaali kibiina ky'abakkiriza Kristo na kimu ekyampaayo akantu olw'ebyo bikyafuna okujjako mmwe mwekka. Era ne bwe nnali mu Tesalonika mwampeereza ebyokunnyamba si mulundi gumu wabula ebiri. Ekirabo si kyenjagala naye kyenjagala kwe kulaba nti bye mufuna byeyongera obungi. Naye kaakano mmaze okufuna ebisinga ku ebyo bye neetaaga. Nzijudde olw'okufuna bye mwampeereza Epafuladito bye yandeetera. Ebirabo bino biringa akawoowo akalungi ennyo ak'ekitambiro ekisanyusa era ekisiimibwa Katonda. Kale Katonda wange alibawa buli kye mwetaaga ng'ajja ku bugagga bwo obungi obuli mu Kristo Yesu. Katonda waffe era Kitaffe awebwenga ekitiibwa emirembe gyonna. Amiina. Mulamusa abantu ba Katonda bonna abakkiriza Kristo Yesu. Baganda baffe abali nange babalamusizza. Era abantu ba Katonda bonna naddala ababali mu lubiri lwa Kayisaali babalamusizza. Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga mmwe ekisa.